cukal al kala ton bo don tawere de leedi maline mangal mudun fu min chalmini on bisimila modom e hedade actu jeune asawere noga e nay lewru decembre hitane 2022 no wondi da Ousmane Nyalibul Ousmane hon nyalirda
jotto jalla alissis anne
alhamdulillah mi selimi ndu nyalibul hon joganda sakrabbe am handi sembe ko baro jidi
en kala hala yamberedji timmodo hitane hono sukabe jokkalbe gondi e lanidade di imadaraji gine e ko tiral bibbe mali jodibe leedi fa handen anangoni e wembere e be gada noddanga fewde e laamu leedi meden de hunchanabe hore timmodo kabaru jidi en kala hala pide baloko wonde wadde le laamu kay
nyaali bulu wakati seeda tam hiddi hakkune amem e julde noel sukaabe jokkolbe kristien en kanyum en kan wondi landinde sande nedo yambere
non jaati sukaabe jokkolbe kristien en gonde wadde bawde muben fufa bubina berde sara muben sekiraabe muben e be en joddi yambinde de julde en noel dum wonno ko salisi sugo hebeni en de jantore do facitango sita sidibe fatumata mayga
lebi yogabe e sukaabe jokkolbe kristien feso watti jun ana tidi bedde lalni wadde ne julde noel
mingardo sode grilland komi ni rasudu am mi sodna galle am fu kadoji mi nyama min ka futu burani kam mi hokki kaliso ille joni
feso julle noel yo julle kristien alslam en yogabe gidrabe kristien kaydu ana wadande yembere lene julle noel marie claire dako wi kany ana nodda gidrabe mudun alslam en gara wonde mu en wadande yembere ga holiti fa handen o batan sariyaji dina alslam en
min yibbe wande hunde ko hono mu wada abada le julle den mi noddan wayra amen alslam en mi nyama sab wakati weltare non dunne to wayma woni fu an hani ko farra hen
micitunde lebi sukabe kristien ne julle noel yo wattimo be nyaagoto andabe isa
nyaali buli mi kote am sigaso mi kaddo fa hande dule imadraji landinde julle noel
arande ko yambuno sanne helaninda jidi hikka wana non fuudi poti do nako sukabe jokkalbe bombe le de gallure mino de cité de kenedu ko kollete wiide tawene sa wetteke le atelier ngaji di kay ay taygitoto yambere ana wodi hedun sabbi bini dun anni ko kristien da ko hebinen do facitango sita sidibe fatumata mayga
le genni sigaso yogabe sukabe jokkalbe kristien holiti kan en lal nel fe hune sabe wadde de julle noel ko heme be holliti kan yahan eglise yaha julia jogabe mabbe du holliti kan wadan balleku fiitude e yimbe be wala bawde e yop nikkuje mu en
en jogino kalisi min codan kadle e pade kan yettew hono ko min kasindine mun fu ka hikka wakati o yafa mi yahan eglise juloyde tafo mi warta cuudi min jurmoto atime en kan ye yimbe cottube e nokkuje mu en ko min ngadata e inde alla min jurmoto min dokka be
la uni nyogonche
le bi tayereme fes wat ana tidi be holliti be Musa kaji mebbe le de julle noel
nani fini kadla min tortata ga jettoje alla hikka lumo ngana samti soni julde noel battiki kadle ana nyoe ka ana serti e du mbeli di kiliya en ana ngara seda seda wakati ana tidi dun nanda e rawani
bati dalla de foti maunde fu le genni kenndugo do yembere fet noel ana wonde wadrede no wodri du wonko kristian dako hebni si yottaman yude sigaso
dun nawata e yotira am minimag yewtere amen minimag nyaloma hande o ana fawi do juldeji timmodo hitande landidaji di kana woni jokkitade fahamga titala o kanyu kana wembini sane sukabe jokolbe
non jati julde noel e reveillon yo wattumo sukabe jogini dum kuyan sanne ka titala ngodudo o ana habibe hore hob ana bemba do almusaaji hono ngatta fa kuncana den hore be darta e lam o fiya dabereji yalla tugu kullantereji de ana boyto anni ko fatmata mayga hebini en
bama kodo sukabe jokolbe hob ana kullita wiide yide no kati o tidirino be mila yambinde yambereji welitingol hitande
sabitalaji joni di mingala anyafe yambinde 31 tidalaka yotti nokku kebal amen fuf na hawratan e kasnde amen nyamduji na tidi hebede tidi choggu yambere chakira hitande den nasirti e wakat joni di sabitalaji gurudi
jagotobe hewbe kolliti wiide lumo hikkango waya honno dubi belli kedo den mohammed lamine diallo
c'est très différent
tujidi ngalda feeti dalla o satisan limo wela feesede leelu december gonde yambre 31 godda ka dum futawede jamarande datanni koyde den jama o na wara non ka joni be jetaaki sabbi challaaji jogol ko war mudun newaaki
jama o anandarde lamun koobe ngada dabare fu faati dalla ka hebene jogal
ana buri libbi didi jom kanan koobe gine equatorial kanyum en kana wondi wadde imadraaji moodi fa jawto talki yimbel be jeekale leedi mabbe ni joodi be ton
non jaati ko buri male teme doron woni nanga nobe da le kasuji le indi leydi ka ko yata chapan en joyon bibbe mali kebama e yobete tiagal ko njobi e wi horebe conseil supérieur de la diaspora malienne wombe to guiné équatoriale to
horebe fedde CSDM kanyo en kana narda kanon ko be leydi malini fiya dabere yella malin ko be jidbe warture le leydi ana heba wartirede
kede ko Bukari Maygawi kanko andirta do Bukari Koira o jokko hore CSDM guiné équatoriale
hande watto lebbi didi e balde tati guiné do nanga wodi ono andini do nanga o darna me sagra men keddina uddi kasuton faajoni ana wonno yimbe temdere e jeddo batado ko heddi joni addu debbe sappo e sen keddi be fu njobi njalti jobbe ujnay debbe jobbe ujnay mallembre debbe sappo e chaban tadi be njalti ka sagra men keddina uddi do nenne bi mawleedo no min nanirto do wiya yimbe jogi do visa rentrer no natirda legal do e car séjour kiddo fu wiya yoppe be neldami avion sagra men wombe do be gala golle jibbe hodde be no be kotira
hay nyaali buli min kartsan le lede amendi kotiran jejeni le cercle kulo kanin to wontu suka be jokol be kan en kana wundi wadde ko waifu yalla na heba daranade al musadaji mu
en non jaati suka be jokol be wombe le ndi gendi gondi le beleddugu ana mim sikkay ko titallaji kewdo woni ko kawrata le imma daraji mu ben andi ko kibenimmi en tiagal ko yunomi jijen do faccitango mamadou sama cheikh fatmata mayga
to jijen tun jokol be jokabe na ngada gulloji cewdi yalla daranade al musadaji mabbe wononi kanko Omar Traoré soudeur le nuko holti wide fay so mbawi daranade kureji makko teraji kewdi hadi mo yirwinde golle makko
golle o seeda seeda min kebata imun kanu lati ka fu miden keba ko min gurda min gonti dallaji kewdi sabu kaake goldirdi di njafa kuran min goldirata fa joni kuran o ware saata du feso wari burata minitaaji di dinamitaaji joy
hono kambe worbe be surbaabe jijeni dun nangode imadraji gollude ngidu mabbe le yirwere ngendidi ane beedo yumma jawara odo debbo o no hinni jagu yeso ecole privée goto e wi makko sabi odo jagu hebi dannade almusadaji makko yogaji
kulle cewdi cottami ga hono sandouche kanyo kulle entereji kewdi ana samti jonde mere sabat way darande horema darnoda sukabe madu tawi a habbake fe goto
gili goni usman nyali buri ngono do to jijeni hewani dun no jotamani
ay dun nabata en bilki sambe chaldi yambere dido bal tournoi pide ballon soni kara fuddi asawere bittinde gaja kale commune fege region kay
hebbe hakillo de pide ballon union sportive culturel soni kara collectivité fanda mudun ye beedude nyipugol gondal hakunde leñol markabe e wi hunceni bedon hore match ouverture gaja ga tapi jalan 3-0 nokkuje markabe sappo je woni kawroje de pide ballon sadiku mamadou dambele secrétaire général union sportive culturel soni kara notege landi Mamadou Samba Diallo kidiado meden gondo to do faccitango Mamadou Samba Seko
actuellement nous sommes
kabaro fuddiri kawrtal figul ballon to feegi hakunde gajaga e jala fadamudu woni gelle markabe malibe fuffo en kuuji goddi kawrita dum cene hore bingel adama kanti do bangal hakilo e bangal caldi jugi do birgi lobbo yirwendu kabaro hetugul jam e teejere e gondal hakunde yimbe bangal yewtere sembe caldi fiide dabere no jeunesse o hinoto kawrta sport e finatawa kala do markabe goddi ilato yimbe cawrube bismobe kala
pacifique ouvert à tous
ñali bula jara mo samne yottinde dido kabaruji sakrabe ambe be mila jonka do mi kadde tay kabaruji
jati alisi do kadde kabaruji do handen heedi be do gonda fuli mari e mangal mudum biya on jowtama ka kedde heda do e seeda tous o garen wara jukkininde wassalam